Hey yo, right now you're listening to the best DJ in the city.
I'm trying to tell my friend this is different. How might you got me end of the mission? They say stop playing when so you go with this. Not play with any mask, you don't listen.
DJ Metaray.
I'm trying to tell my friend this is different. How might you got the end of the mission? They say stop play when say you go insane. No play when any mask you don't listen.
Yama nilikuwa tipsy, ulimwagika pisi, maradhi peke ndo yangefichwa, uzuri wako umenijaa kwa kichwa, nikazikumbuka tipsy, unavongatangata lipsy, I know that you miss me, why don't you come and kiss me my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani, nanipa mitihani, natokea nchi ya gani? Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko fenjani, uko moyoni, umejaajaa ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani, you are one of the kind, umeshinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Umeshindwa kulala last night, kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima nalie, ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi amekwisha, kumbuka kuna
mazoea.
Hata kama mapenzi anakwisha, yanabaki
soke, my heart is broken. Now get there, I'm a tope. Wacha nijikokote, wacha nijiokote. It's okay, na sitafika popote. Damn, so najua I lost, I'm in so pain. Your love na nipa addiction kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Mishindo kulala last night. Kiangalia kitando, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima nalie, ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi mekwisha, kumbuka kura
mazoea.
Ata kama mapenzi mekwisha, yana baki.
When you touch my body, you make me lose my mind. You give me tempting, poco loco. Come baby, spend my money.
Genie X double six.
When you touch my body, you make me lose my mind. You give me tempting, poco loco. Come baby, spend my money. I feel I'm deep in love, because I got you, my love. If I offend you, see my back. I will come back, apologize. Baby, girl, you say the honey. Ukwangu wa uhakika, uni utamu gani. Weza kumeni shika. Baby, girl, you say the honey. Ukwangu wa uhakika, uni utamu gani. Muda wote furumai.
Baby, let's go far away.
Far away,
baby, far away.
Far away,
oh, far away.
Far away,
baby, far away. Baby, let's go far away.
Far away,
baby, far away.
Far away,
oh, far away.
Far away,
baby, far away.
I like it.
I like it.
I like it.
papa. I like you so, my lord. Let me call you sweetie, honey. Wakungua uwakika. Uni utamu gani. Mwaza kumenishika. Let me call you sweetie, honey. Wakungua uwakika. Utamu baka ndani. Muda wote vurumai.
Baby, let's go far away. Far away. Baby, far away. Far away. Oh, far away. Far away. Baby, far away.
Kuna teni limezagazaga Tanya rabajua kwa ke Uya haba kuna teni limezagazaga Umbalake pale yanga anavara ucho Kifuwa ni kila sana tembea na masa
Sasita
Mwoni mwangu huyu mama nimempa diara
Namba moja
Kiukweli nimempenda Ila ndo sijui nifanyeje
Atamabu
Kwenye masafu yake anatushimo Kuna huku, kajali wa sura, kajali wa shepu, mashallah Huku na huku, nimechoka kumuota, usiku na wewe seka Somebody, mwambie, mimweza kena mpenda wala Nampenda sana jinsa livyo, nampenda sana jinsa livyo simpo Nampenda sana jinsa livyo, nitafanyaje Nampenda sana jinsa livyo Nampenda sana jinsa livyo simpo Nampenda sana jinsa livyo Nitafanyaje 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 Nitafanyaje
Nilipanga nitapenda Nikifika miaka 20 Hivi sasa 18 Sijui nimepatwa nini Kuna mtu nampenda Lakini sijiamini Sio kama najua sana Kumba mapenzi ni nini Nani toa Kwenye malengo Sikupanga kuingia Kwenye mapendo Anani toa Kwenye malengo Vitu vyake navutiwa Kila engo Mimi afadhali Moyo wangu Haya mapenzi Tahabo Afadhali kweli Moyo wangu Haya mapenzi Tahabo Tahabo Hila najua kuwa hivyo sorahisi Na mimkini wa mapenzi sije nikaiti wa polisi Nikaumbuka, nikachukia mapenzi Penzio, penzio, sini umbuwa mwenzio Nikaza na kilio, eti ndo kiingilio Nani toa kwenye malengo Sikupanga kuingia kwenye mapendo Ananitoa kwenye malengo Vitu vyake navutiwa kila engo Mimi
afadha
weka
moyo wangu
Kwenye njozi Uva menkolea Kuwa mkasitamani yeah. Tena nakusi ulilinde penzi Mwenzako nimenogewa Hoitabani Na ata nikiumwa wendo na nitibu Wangu dakitari Kukupenda ni wajibu Nisiulizwe maswali Baby nipe taratibu Uwa utamu asali Kukupenda ni wajibu Nisiulizwe no no Kwa kontra ngangana Kwa kontra ngangana
utangangana.
Sababu I love you. I love you. Naanzaje kukuchiti na kifata kipi? Hakuna kipya duniani, nishafanya utafiti. Tena umewaacha mbali ulipowe awafiki. Maombi yangu toka kale nimepata rafiki. Hata nikiumwa wendo na nitibu wangu dakitari, kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe maswali, baby nipe taratibu. Uo utamu asali, kukupenda ni wajibu. Nisiulizwe nunu kwa kuntangangana. Kwa kuntangangana.
For your love, I will do anything.
Such kind of love, minapata kwako tu, I'm drunk in love. Moyo wangu na feel, kwamba ni wewe tu. For your love, I will do anything.
My fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. Ma upendo nitakupa kwa wingi to. You make bad man feel special.
Namaste, be my lariki. Be my lariki. Namaste, be my lariki. Lariki. Namaste, be my lariki. Be my lariki. Namaste, be my lariki. Lariki, oh lariki. Lariki.
lariki, oh lariki.
And the way you belly dance, baby girl, ndo mi napenda. Kitovu cha kuzama hapo ndo napenda. Cause you calm me down, be my ride or die.
It's you that I'm thinking, I'm obsessed with your love. Kumbusho la nika walai, kazi ya lifichiki. Maneno ya nibubujika, inasema na kupenda walai. My fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Nime falling deep, you hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. Ma upendo nitakupa kwa wingi tu. You make bad man feel special.
Namaste, be my lariki. Be my lariki. Namaste, be my lariki.
If you
jana upoje,
namaste,
be my lariki, be
my
lariki. If
you upoje,
Ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje. Ivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Kuna muda naweka malengo, nikizipata nimiliki mjengo. Niwekeze niwe na kitengo, bosi nikifanya chepengo. Ila pisizo, pisizo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pisizo, pisizo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unaduna tena.
Jamani moshi uo, moshi uo, nikiuona moyo unaduna tena.
Moshi uo, moshi uo, nikiuona moyo unaduna tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo, nikiwaza moyo unaduna tena.
Ivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Ivi ujana upoje,
kama mokazi maji utachimba visima.
Pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. I have to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl, extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and fall. You're killing the boy, of course.
Chumbani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Daily baby,
nakuwaza mpaka kichwa kinauma.
Baby nakupenda sana, utasipendi ukinuna.
Ulipozea
Mario.
Right now, you're listening to the best DJ in the city.
I've never seen a girl so beautifully, oh my God. I've never seen a girl so wonderfully. Morning at the
DJ Melray, Melray.
Chumbani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Daily baby,
nakuwaza mpaka kichwa kinauma.
Baby nakupenda sana, utasipendi ukinuna.
Sweetie, sweetie,
I'm
utapumze Kilimanjaro, sote nitazikwa kwa ajili yako. Umenifanya kicha uwe jana jana, akili resuva uwe ni jana jana. Baby fanya taratibu, baby boo, baby boo boo boo. Penzi lako ni kali sweet, paka tunafaa moyo wangu mimi hapa, nishakupa wote wote, hata kama ukiwa mbali, iwe kama tuko wote. Akili yangu yani hapa, nakuwaza muda wote, hata kama tukiwa mbali. Zako mapenzi atakuja nitoe roho, kama utaniacha. Yako mapenzi mikonga ya muro, chonde usijiacha kunipenda. You make me sing. Oh na 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 na, oh na 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 na.
Kwenye dunia nzima bado ninge kuchagua wewe, na kupenda sana. Umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha anana do, like a Scooby Dooby 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 Doo. Usata mapigo kwenye roo, umeni mada, unavyo nipeleka ana ana do. Yo my pain killer parasitamo, na kupenda mi amor. I'm in love, 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 I'm in love.
Kwanza ya asubuhi anaipata chai chai, ila kifika usiku anataka cha bye bye. Nimenipa question mark, najiuliza why why. Hata umeme ukikata anayowasha karabai. Prumaka, nimeteleza nimedondokea hapa. Mimi napendaga kukuona tu, all the time my eyes on you. Umenikamata ama tuseme ndo nimejipata. Every time boy I think of you, anything I go do for you. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Hapo sasa, unanichezesha ana ana do, like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusa tama pigo kwenye roo, umeni mada, na venipeleka ana ana do. You're my painkiller, paracetamol, na kupenda mi amor. I'm in love,
I'm in love, I'm in love.
Look you in your eyes, I see my future, walai. You bring it to me, focus your time, walai. My lady, every time I look in your eyes, yeah, you are so amazing. Acha nikupongeze, Mariana na, na
tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakupalana, ili waache kina Diana. Follow oh, Mariana na. Tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana, ili waache kina Diana. So oh, take me slow, slow. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah. Take me slow, slow. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah, take me slow. Take me slow. Baby, take me slow. Kufanana, you are special, wata wakipangana. Nobody gonna be like ya. Ata na Tony tu mini kilala. Unanijia my lover, unanikosha migwa koni kilaza. Nobody gonna be like ya. Mariana na, tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakupalana, ili waache kina Diana. Follow oh, Mariana na. Tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana.
Chochote siambiliki, kama naguwa uchizi, na ujua moyo wangu. Kipenda sina, sina, sina. Sicheti, akili yote inasizi, na ujua moyo wangu. Soni wala sisiki, chochote siambiliki. Kama naguwa uchizi, na ujua moyo wangu. Nikipenda sina breki, nikipendo sizeki. Onana, onana. Nikipendo sina stressi, nikitendo sinenepi. Nikipenda moyo wangu,
umependa,
yeah.
Oh, oh, oh. Umependa.
Nikipenda moyo wangu,
umependa,
yeah.
Oh, oh, oh. Umependa.
Sitaki kunywa pombe. Nyingi kujaza kiroba, na kwa nini nijinyonge? Mapenzi ni kupea na uroda. Sitaki kunywa vidonge, nishimwe kula sema umeniroga. Na kwa nini mini konde? Maneno mengi ujaza uoga. Kisu kimegusa mfupa, sijielewi. Moyo unanenda mputa, sijielewi. Wale wa kesho na kufa, sijielewi. Nekusika nyaga nikikupa moyo utanyumiza, ah. Mapenzi ya vocha, nikisha bando usijikaniacha. Naogopa, nikikupa moyo utanyumiza, ah. Mapenzi ya vocha, nikisha bando usijikaniacha. Nikipenda sina beki, nikipenda sizeki. Oh nana, oh nana. Nikipenda sina stressi, nikitenda sina nepi.
Nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishida riziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani na chiki.
Nifubaye nishe ni gali liki Adui zangu anatamani waniziki Nimechoka mbaya na mwisho ni fili
siki Atumakili na mabosi Sisi wenyewe mabosi Wanatumbea mikosi Tunalindwa na sakoni peke Tena wanafosi Kutuona tunalosi Wanatumbea mikosi Tunalindwa na sakoni peke
Hau 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 Wana nisema mimi hawa uni hau 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 Wakiumba mabaya ya narudi kwao Hau 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 Wana nisema mimi hawa uni hau 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 Wakiumba mabaya ya narudi kwao
Atu wakisi na mabosi Sisi mwenye na mabosi Wana tunye ya mikosi Tuna nipa na sabu
Wana choko sabu
Wakitumbea simchoki kumluku Ilo shepu wamelijezi ya supu Mtoto bombo yani yuko chuku chuku Wanapendeza hata kwa nguvu ya kuku
Aise ni mkali Moto kote mbali Aise ni mkali Moto kote mbali
Wanalipenda mpenda Mbambia kuku Nungi 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 nungi
Wakitumbea simchoki kumluku Ilo shepu wamelijezi ya supu Mtoto bombo yani yuko chuku chuku Wanapendeza hata kwa nguvu ya kuku
Aise ni mkali Moto kote mbali Aise ni mkali Moto kote mbali
Ananipenda na mpenda yendo njia kuku Ataki mwingine mindu serikali kuku Wapendi magari tuende hata kwa miku Yani ni valentine siku zote siku kuku
Mchoto chicho Akilembua jicho Mtoto dimples Ana hata pimples Mtoto jicho Akilembua jicho Mtoto dimples Ana hata pimples
Ya supu Mtoto bombo yani yuko chuku chuku Wanapendeza hata kwa nguvu ya kuku
Aise ni mkali Moto kote mbali Aise ni mkali Moto kote mbali
Ananipenda na mpenda yendo njia kuku Ataki mwingine mindu serikali kuku Wapendi magari twende hata kwa miku Yani ni valentine siku zote siku kuku
Mtoto jicho Akilembua jicho Mtoto dimples Ana hata pimples Mtoto jicho Akilembua jicho Mtoto dimples Ana hata pimples
Gali dona leo anipe na mbele Mtoto fundi yane ni machepele Ana kishundo, ana kimbunga Mchawi pesa, chawi mpunga Mikoke tega zungula unga Kwa kena tubu tena nafunga
Mtoto jojo, wine for me, see you go go Wine for me, mtoto jojo Wine for me, see you go go Wine for me
Anavo bilingita, njia zote na pita Utamuna magika, yeah Ameanzisha vita, kwenye sita kwa sita Spidi kama cheta
Mtoto jicho Akilembua jicho Mtoto dimples Ana hata pimples Mtoto jicho Akilembua jicho Mtoto dimples Ana hata pimples
Ketoni walale wanga
Wana ngumi zuka imepanda Najisikia ni ya Meru wanda Najisikia nkajenge kibanda Kauze majembe na mapanga
Sijui nikalewe Tafjati mama nilelewe Najisikia nipige gelele Najisikia sipawelewele
Najisikia nkazirike Najisikia nicheke Najisikia ni Najisikia ni Najisikia nkazirike Najisikia nicheke Najisikia ni
Jama mwenzenu na mapepo, 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 mapepo Mwenzenu na mapepo, 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 mapepo
Jama mwenzenu na mapepo,
mapepo, mapepo, mapepo, mapepo, mapepo, mapepo Mwenzenu na mapepo, 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 mapepo
Kwa chami, tata na wa
Bank.
DJ Metalrays.
Hey yo, right now you're listening to the best DJ in the city.
Leta, yo te mele nataka kukata. Selecta, push con aweka. Fire burn, tonga kupepe da. Don't call me fun, don't call me fun. Alejandro, sinikata vibe. Hey DJ, samba morile. Are you the best number one DJ? Letana pombe to be it. It's a weekend. Baila, baila, bailando.
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 Oh, yeah. Baila, baila, bailando.
Baila, baila, bailando. Abilina,
Davulia, Abilina, Centolina. You got money to wet a gagalina. Centolina, Pepa, Waka, Wakola. I could be a darling, darling. Do you me rap to see no fina complain? I could be a darling, darling. Do you me rap to go laugh on somebody? Hey DJ, stop on the replay. Are you the best number one DJ? Let me kwa no jange jirinze.
It's a weekend, then you can see what we.
All right then.
Oh my God. Oh my God.
Baila, baila, baila.
All right.
Ningila uba pote, alivo funga nan pandesha. Alivo sete kaku kwa kuchoma, badman minatandika. Skia kitu kama badi, 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 badi.
Alright then.
Si wana pelo kute.
Oh my God, bomba magnet.
Ningila uba pote, alivo funga nan pandesha. Alivo sete kaku kwa kuchoma, badman minatandika. Skia kitu kama badi, 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 shia call me papi, papi, papi. Skia kitu kama badi, 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 shia call me papi, papi, papi.
Nankuli anjubu nege mnana, baby shika maukuta ukinama.
Uga toto mali sabje pana bishana, tunapiga na usiku mpaka mchana.
Naso manga zote DM, 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 DM za madem na mashem, shem, shem, shem.
Sini cheche nipe game, 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 game.
Agadi mani andi fem, fem, fem.
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, 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 utatoa. Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, utatoa, utatoa. Utatoa, utatoa, utatoa.
Kante!
Yo, nitakunyo kitaka kumwaga maji. Kwa bedi leo mimi na wewe so mimi mazi. Mindo mafuta kiboko anazi. A.K.A. nzi ugonjwa hafu mazi. Joni kufunze kikoji pisto. Arabu joni kufunze kuikaza kiko. Yani nipuwa nataka jicho. Kizi mkazi na hapa ipo.
Yo, what's good Tatiana? Kitambi ilo kumotawe sana. Anataka bando cha Tiana. Akivua blouse shatiana. Ile utelezi plumba gamaga. Mtoto badi nane joni madra. Yes, nakula vyote bila shaka. Kwa bedi ni mwendo vipara kala maka.
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, 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 utatoa. Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, utatoa, utatoa.
Hivyo ya maisha na jinsi ya gani. Kajikia wa kumini na kingiza kituwa mkana. Kafutuwa na wali since day one. Emejificha wapi mbona haya patikani.
Oh oh oh. Ebona mdogo tulia. Katika maisha jitahidi kujishikilia. Anko oh. Wembu kwanza sikia. Kama maisha magumu chana na yo kimbia.
Kwani
Captain Dan
The African Kid DJ Manu Ray 254.
I know you miss her.
Hivyo ya maisha na jinsi ya gani. Akiki au ya kiume mina juli za kichwani. Yanatafutwa na watu since day one. Yamejificha wapi mbona haya patikani.
Oh oh oh. Ebona mdogo tulia. Katika maisha jitahidi kujishikilia. Uncle Wembu kwanza sikia kama maisha magumu chana nayo kimbia.
Kwani vipi? Blaza umekunywa bia. Mbona shauri unanipa kichwani utaki kuingia? Eh, nifanye ni mapenzi amenizidia. Demu wangu mlemavu wa miguu lakini amenikimbia.
Umeachwa kisa pesa bado utafute pesa unatafuta mpenzi. Kutwa unacheka cheka unapenda kuchomeka kudumia uwezi.
Naomba ushauri. 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 Eh, naomba ushauri. Ushauri. Ushauri.
Naomba ushauri, ushauri, ushauri. Naomba ushauri, ushauri, ushauri. Kama unataka ni kushauri na kushauri uje Simba. Huko uliko siku fitume ya timba. Imula waze mdogo wangu hilo finger.
Kubwa zima unanishauri ujinga. Siwezi kuja Simba tamizi. Kwanza msemaji wenu ana sauti ya kiki.
Wana Simba
wote Simba gumbi wao mtoto wa kiki. Nikiulizwa uchawi ni nini? Uchawi ni kushabikia Yanga. Timu gani na wazee kibao? Hiyo ni timu au kikundi cha waganga?
Hilo lingekuwa chama asingeondoka chama. Una mnajidanganya. Niye ni kundi la kina mama.
Naomba ushauri. 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 Naomba ushauri. Ushauri. Ushauri.
Naomba ushauri. 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 Naomba ushauri. Ushauri. Ushauri.
Kata shoti jagalita. Uko migodi chaitika. Matumeze kama veta. Usiependa kesha feka. Yani leo najaza meza. Nachotaka tuwe nduki kibati. Yani party after party. Na tu enjoy mana kuishi ni bahati. Una pisikali wewe. Zina vinyama nyama utasema meshe kaki. Yani ni pesa yako tu. Unapiga unaacha mambo ya I love you wazitaki.
Unasaa unisoto. Ushazunguka kwa ukoko. Leo tumeyapata maukoto. Hatulali vitanda vya moto. Unasaa.
Anza kwa kukohoa ilivyo kweka sawa ili sije boa sio mbaya kikitaja ili uweze jua ni mtuma kimvulini mla chini ya jua jua nilianza muziki kabla sijakuwa kipindi kile hata dem mimi sijamjua kipindi studio mimi sijazijua kipi mic kipi mixa mimi sijaijua yani
Yanza kwa kukuhua
ilivoko ikasawa ili sijeboa sio mbaya kikitaja ili uweze jua ni mtuma kimvulini mla chini ya jua jua nilianza muziki kabla sijakuwa kipindi kile hata dem mimi sijamjua kipindi studio mimi sijazijua ipi mic ipi mixa mimi sijaijua yani bendera upepea mapo upepo vuma basuruali chini ya kiuno yote ujana maisha msuli na sio nguvu za vyuma kuwaka kwa kusukuma hiyo ujua imevu
mimi nimetoka kipindi macho kutoboa we na bidi kipindi macho nauza kaseti kwa mwindi kipindi macho super black ya masizi
nijula mzingi nimezoma na madhe hey, 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 hey. Mimi msela wa zamani hey, 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 msela wa zamani mimi msela wa zamani msela wa zamani
asante mziki umekuwa rahisi ukijaribu kuimba unatamba TikTok zamani si tulikuwa tuna hit na nyimbo zinatamba na hakuna cha kuposa
zamani kuuliza gajina so simple kuwa mtu wa maana hakukona smart wala promo hakuna alafu kwenye show tunajaza kinoma uwe kinoma zamani bila MJP funk na uko hit zamani bila kunywa punk au moi PC hiyo zamani zamani
mimi nimetoka kipindi macho kutoboa we na bidi kipindi macho nauza kaseti kwa mwindi kipindi macho super black ya masizi
nijula mzingi nimezoma na madhe hey, 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 hey. Ni msela wa zamani hey, 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 hey. Ni msela
zamani. Mi msela wa zamani.
Bachela, hatutaki ndoa mabachela. Bachela, tunakula ujana mabachela. Bachela, wache wawa.
Hey yo, right now you're listening to the best DJ in the city.
DJ Manta Ray. Manta Ray.
Sisi ndo mabachela. Bachela, hatutaki ndo mabachela. Bachela, tunakula ujana mabachela. Bachela, wache wawane.
Okay. Mini cheese on my pants na nina upendo. Ila kusundoa ndo sina mpango. Na ukimpata nile mwacha uzibi pengo. Ndo alimido keleza kura kwa tembo. Guys, listen to me, napenda kuwa free. Wengi wapo kwenye ndoa na hawatuli. Isha sema ndoa no, hata mnitangaze BBC. Alipo furaha, nipo kama moyongo na wifi. Bachelor's life ni confidence. Basha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vichwa vina mambo mengi, tuna refresh. Mina shemeji yenu dele tunapati. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani unarudi sangapi. Unachati na nani ndo vitu hatutaki. Bachelors
Michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa.
Mwaneni sibado tuko. Sibado tuko.
Eti wakina nani nye.
Sisi ndo mabachela. Bachela. Hatutaki ndoa mabachela. Bachela, tunakula ujana mabachela. Bachela, wache wawane.
Sing again, bachelors.
Sisi ndo mabachela. Bachela, hatutaki ndoa mabachela.
Yeah.
Bachela,
okay.
Tunakula ujana mabachela.
Oh.
Bachela, wache wawane.
Okay, let's go. Kiona wanandoa na gandana basi jua ndoa changa. Staki ndoa hata mnishikie panga. Yane paka likinje kutafuta furaha. Wanandoa wengi tunakesha na uba. Nacho mini ndoa za kweli zisha kufaga. Nadhani hata mbinguni zisha futuaga. Simanishi mse wane undoa ni ushamba. Ila walo chobo kanandoa wanesoma namba.
Mabachela, michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa.
Mwaneni sibado tupo. Sibado tupo.
Eti wakina nani nye.
Sisi ndo mabachela. Bachela, hatutaki ndo mabachela. Bachela, tunakula ujana mabachela. Bachela, wache wawane.
Sing again, bachelors.
Sisi ndo mabachela. Bachela, hatutaki ndo mabachela.
Yeah.
Bachela,
okay.
Tunakula ujana mabachela.
Wow.
Bachela, wache wawane.
DJ Manta Ray. Manta Ray.